Astore Workshop tsopano akubatsirani programu ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi lili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino mʼsukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health, Nutrition, HIV and AIDS. Shin, munduna wa zamapunziro. Programu yake Afikepo inendi Uncle Z Z Chunga ndiye jina langa ndikulandileni nonse ala skulu aphunsianu ku primary school yet ya tikuyamba tu ndika nyimbo kameneka ka Ketura Moyo kodi mwanayo akulota zotani. Ndi maloto a mwana wang'ono, mwana amene amakhala kumodzi akunena atu akuti ndakulira kumodzi. Mwana ameneyu ali ndi ankolo ake, wana asibweni wake. Mwana uyu ankolo ake kazidatani tsiku limene lolo anamuyitana kumulonjeza kuti mwanawe tsiku linake ndidzakutengera kutauni. Ukaone kutauni umo kumaonekera, ukaone nyumba zezikulu zikulu kumeneko, kaya kumakhala nyumba zosanjikizana, ukazione. Kaya kuli misewu yatala, ukaione. Kaya kuli marestoranti akulu, ukaone. Kaya kuli mastadium ampira, anyamata ampira, ochuka, achina gabadinyo, ukaona kumeneko. Koma ino ankola amenewa anamulonjeza mwana ukabwera kutauni udzaona anthu oyimba otchuka ngati ndani amene mmafuna kumuona inuyo amene uja yula ndiye kumba imwe iwe vakamphalira sibweni wake mwana wamaona kutauni. Ukadzabwera kutauni udzaona china nijani timiti maona kutauni. Utaona ndithu anthu akuyenda magalimoto, magalimoto kuyenda ndo mtaone. Tsono mwanayo anakhala kudikirira tsiku lina lake ankolo anga abwera kudzanditenga kupita kutaone. Asibweni wakutauni wanipalira kuti kutauni namuona vintu vinandi viwene. Vati kulima hotelo kutauni, tikaona kutauni. Akudikirira anangopeza chu ankolo achatosabweranso. Ankolo kumulonjeza mwana osabwera ndithu kudzamutenga kuti akaone kutauni. Tsono mwanayu munyimbo ya Keturamu akupempha kuti chonde munditengereko kutauni ndikaoneko kutauni. Tsono nkhani imeneyi tu yatibweretsa pa nkhani yofunikira kwambiri mprogramu ya Telera Afikepo. Tikufuna kulimbikitsa kuti maloto amene timakhala nawo ana school a primary mwina anano mmakhala ndi maloto
ndiende kuzeni chinsinsi chechikulu chokaonera kutauni chinsinsi chechikulu chokwaniritsira maloto ano ndikutsatiratu mfundo zimene timanena mprogramu yathu ya afikepo mfundo zimenezi tikazigwiritsa tikangozigwiritsa mfundo zimenezi ndiye kuti tikhala athanzi tiphunzira bwino maphunziro athu akapita patsogolo mkukhonza kupita ku sekondari mpaka ku college kutauni sindiye kuti tapondako ndiye lero tikufuna tikumbutsane kufunikira kwa ntchito ya afikepo eya kodi ntchito imeneyi ikupindula motani pa sikulu panupo komanso tikambirane za kufunikira kwa ntchito imeneyi mtsogolo kodi tili ndi masomphenya otani takhalani pompo ine ndankozi eya tiyambe motere
dzina langa ndinetiwonge ngwira ndimaphunzira kumazungumika kuno kalonga ndikupasani moni azizanga nonse amene mprogramu ya afikepo mno m'malawi kuphatikiza pamenepa ndiperekeso moni kwa zizangawa amene ndikukhuzira nawo pa sikulu iyi a Grace Mthali Vyachi Temwa ndi Fani ndikufotokozeraninso zimene zachitika pa sikulu pathopa ajaizeda ndipasa zinthu zambiri monga izi mteza mpunga ndi zina zambiri nde ndikufotokozeraninso kuti pa sikulu pano tazala zinthu zambiri monga izi mteza na ndolo ndipo sesa tachepesaso kwambiri dziko
tikufunsa mprogramu yathu ya lero kunena kuti kodi ntchito ya afikepo yikupindulirani motani kusikulu kwanu mukhoza kuti yankhatu polemba uthenga wa sms kapena pa whatsapp pa nambala ya 0995 517 930 0995 517 930.
Afikepo yaniphindulira umunkhawira kale ngapa mchimdima waka vana vane pakunyamuka kunyumba kanyamukanga waka kwambula kurya nakuza kuno sukulu kweni ngatena njira ku workshop
vakanyamukanga waka vana vanyumba
nakuphakako uhocha
chifukwa uli chifukwa uli
kwambula kumanya kuti panyage njakukhumbikira kuti mwana walye ndipo wize kuno kusukulu kweni ngatena njira ku store workshop nasambirapo sambirapo mbwe nkhamba kuzindikira kunena kuti mwana njakukhumbikira kuti walye chakurya cha mlenji ndipo ukawa mwana wakupulikizika mkilasa
vakamsambizikani mbanja
wakamsambizika mba patron wa ku store workshop Mr. J.E. Nyirenda
J.E. Nyirenda
asambizi vitu pepano pa mtende nad so ine naphindula mochomene
zina ndimuyanjana ku
wisdom ngwira
wisdom ngwira mwasangamo wisdom mwafikepo umu
nasangamo mahala yakulu chomene
sono vana pala vanyamuka wakakuluta kusukulu na njala zikavakhosika ngauti zimapanga banja affect ana amenewa
vana vane vakakwazika ngachomene vaka performance mklasika wanga iwe mvivi yayi
ikawanga uli
vakatondekanga ikawanga very longhanira yakukhira chomene
apereka nchiyerezekero cha low performance
vana akakuweranga ya nyengo zinyake mklasi
kuferula
kuferuliratu ngani kweni sono mwana mnyake uyu wanu mseveni kwa chakulikanga kulikangako mlenje atola nambara firi pa zone pano pa mtende
pa zone
Nadu fano kugwira chomene nadu
walipo pano
palije nadu
taonga a wisdom
wisdom
ja ngwira taonga tatangwira bwana ngwira
Okay, program ya afikepo yatifikitsa pa Matala Full Primary School kukafukule zone Mzimba North timacheza ndi gululina lako viwowo amatuza someneko machokolo chachai umeko tafika pa Matala fratife kanyimbo kabwino kwambiri tili ndi ana sikulu pano takayambitse kanyimbo ase
DJ Zakuja. Zakuja. Zazipaso. Zazipaso. For example, forex, mahuhu,
tige zazipaso tige,
orange,
tige zazipaso tige,
mango,
tige zazipaso tige,
magwafa,
tige zazipaso tige,
chinangwa,
tige zazipaso tige,
kapbeni,
tige zazipaso tige,
matunduka,
tige zazipaso tige,
mato,
tige zazipaso
Mau.
Tige zazipaso tige.
Makanda jaha.
Tige zazipaso
tige. Mau.
Tige zazipaso tige.
Makokolo.
Tige zazipaso tige.
Masuku.
Tige zazipaso tige.
Mapapai.
Tige zazipaso tige.
Kabeza.
Tige zazipaso tige.
Kamburunje.
Okay, so we're all right. So we're chilling. Jodi, Ali, Ensi, Aguma, Chula, Chitanzo, Chimonzi, Cha, Guru, La, Cha, Ujeli, Menela, Chulidwa. Kumbati kwa konsa, Chinangwa, Chinala, Kuiga. Chinangwa, Chinala, Kuiga. Yeah, Chinangwa, Chilim, Guru, Lanji.
Zokutita.
Eh?
Zokutita.
Zokutita. Genti, ambe zokutita.
Tige. Tige. Zakuja. Zakuja. Zokutisa. Zokutisa. For example, bready.
Tige zokutisa tige.
Sima.
Tige zokutisa tige.
Mpunga.
Tige zokutisa tige.
Mbohori.
Tige zokutisa tige.
Sima.
Tige zokutisa tige.
Chinangwa.
Tige zokutisa tige.
Bala.
Tige zokutisa tige.
Mpunga.
Tige zokutisa tige. Tige zokutisa tige.
Obama.
Tige zokutisa tige.
Chindongwa.
Tige zokutisa tige. Tige zokutisa
Chitumbua.
Okay.
Chikonda moyo.
Hey, hey.
Futari.
Hey.
Zinde.
Tige zokutisa tige.
Tige. Tige. Zakuja. Zakuja. Zama samba. Zama samba. For example, nyungu.
Tige zama samba tige.
Luni.
Tige zama samba tige.
Hunde.
Tige zama samba tige.
Kabata.
Tige zama samba tige.
Kamganje.
Tige zama samba tige.
Kidiongo.
Tige zama samba tige.
Chigwada.
Tige zama samba tige.
Tiba school yanchi pa.
Kapando.
Kapando full primary school.
Yes.
Muzoni yanchi.
Kasitu zone.
Kasitu zone.
Yeah.
Ashin teacher zina ndani.
Mirwad Samson.
Mirwad Samson.
Yeah.
Ahead zina.
Osman Topa Mbili.
Osman Topa Mbili?
Yes.
Ah, Mbili it. Okay, all right. Yeah, come on. Got the school here in the Mbili. Yeah, we don't need to change that.
Yeah.
So, man, Mbili, I'm going to check on you for school. Vano, you kuza maje daya bino. Kani ya ukondo. You kuza ndi kusamari la maji. Ndi Mbili yodan. I'm going to check on you. And how many for school vano? Pa kusiti kajani.
Pasikulubano
hey.
Anhamari pa ujiriga zinduzabu inomonga
hey.
Kudziwa magulaza kuja.
Kudziwa magulaza kuja
yeah.
Modi magosa nao ama ziwa magulaza kuja.
Ama ziwa kwa basi
hey. Inu ndiku basa ni kuizi itu Koma ndabasa kaya mwone anasikulu. Mulibu anja mwe
Nibu yonga ini ankozi
Ineso ndibu ino Iwe ndi nani zini
Aron Madera Shirwa.
Aaron Madeira Chirwa.
Yes.
Ah, da Chirwa. Okay. Tawonga da.
Yeo.
Okay, mwana skuru ina, mulibwa?
Tibunoka ino ankozi.
Ine sondile bwino. Zina nda?
Zina anga nine Stella Mbewe.
Stella Mbewe. Tato goza kumbiri Stella. Stella dija?
Six.
Madeira Stella dija?
Seven.
Seven. Okay, good. Nyimbo.
Chinangwa, 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 chinangwa,
chinangwa, chinangwa,
okay.
Oh, good.
But you play in the
Jayakos, where
Kutijana sio mambi sio zina ndani
Crispin Madeira
Crispin Madeira
yeah
nyimbo hii kutijana
nyimbo hii kuti koswa metampala ndano mpasare zala akuti koswa laula
okay chama all right okay yeah jaba chocho tukufuna kuti tikambelane pangono nkhani ya kuja za maguru sigisi tilipano ndi nkulu akuti chidoti kodi iwe chidoti ndi zina lako lele chidoti
Ai ime ndi zina lam drama.
Oh lam drama.
Ya.
Yeah. Umapanga za uchidoti chidoti ee.
Ine ndi nijiredzele loso konezo kwa basi. Ndugu za nditu.
Koma ababa mukale soba period.
Ya yeah, basi namu.
Kaka.
Nsi namu.
Chabwin. So mano. Ashin teach.
Ya. Yeah.
Pasikulu bano ana. Ama kandi mga yoja. Fuu miu nditu.
Ee ama kana.
Kuja nditu chakuja. Osa tipala tu.
Inde.
Koma minu nditu yoye.
Ama kana ayo kwa basi.
Eee.
Kipu waba skuba anu tinadala.
Eee.
Ndi osha adima fruits, tima panga, tima.
Alipano.
Alipompano. Magwafa, maorenji, malemoni, alipo. Koma sote ndi garden ili kuseli kwa nyumba uko.
Eee.
Mene mo muliza masamba usiana siana.
Muli masamba anji mu garden.
Mpiru.
Mpiru.
Lepu.
Mkwani.
Kolo waso mute? Momwe monso.
Ndugu zani.
Eh?
Bonongwe.
Bonongwe.
Kazota.
Kazota, kabata? Ndiye pali tsiku limene ana amakhala kukutumula chakudya pale.
Eh, zimachitika.
Imakhala tsiku lanji.
Imakhala tsiku la chitatu.
Wednesday.
Wednesday.
Tifunse ana school. Unaja po chakuja kuti pa akuti pa Wednesday la chitatu.
Eh.
Mumaja chani pa Wednesday pa chitatu.
Timaja za maguru.
Za maguru?
Eh.
Oho. Mwachitsanzo.
Masamba.
Masamba? Oh majira ja?
Sima.
Sima. China.
Rice.
Rice? Mpunga umeneo? Oh, eh wachizungwe. Mastaples. Okay. Zima tandiza bwanji ana school akamaja za kujaza maguru sikis.
Hey. Ama kala uchangamuka ana class.
Ama kala uchangamuka ana class.
Yeah.
Oho.
Amphamvu ndanzero.
Amphamvu ndanzero. Ngati ndani. Like me. Zirimo nzero umo. Tango yamba na nkozi. Muonele. Okay, all right, chabwino. Yeah, ife na toko sabambiri, pano pa school ya Kapando, ku Kasitu Zone, ku Nkota Kota District. Leo tuti kungo zungu nila kupita school hii, fika school hiyo, kungo cheza na anu. Eya, pano pa oilese.
Zinalanga nine kalina. Kulila kuno kumuzi Ndili ndima loto oti mkwa nilisi Kuma ndima soa boya mila Wadi ya mati kuyenda kukila Kuma nitaesa kutauni
Tipate.
Tipate?
Eh.
Oh.
Dem kaleo sangala.
Ndi samaope ya.
Eh.
Chifwatu ndonzira tuzimaope ya.
Ah.
Kusana siku afia kozi bwanji simunabwere kwa tukuno.
Eh?
Simabuya. Okay, chabwino. Ndi ndikufuna kuti ndikudziweni choyamba kuti pakali pano tikucheza ndindani. Kuchula dzina ndi klasi ndi klasi mene mulima. Kamene.
Zinanga ndine limbani kondowe ni stand 8.
8 chabwino.
Zinanga ndine Ruth Mwenda ni stand 8.
Okay.
Zinanga ndine Jira Saidi ni stand 8.
Okay.
Zinanga ndine Grace Isa ni stand 7.
Saisa?
Isa.
Isa. Okay, Grace Isa. Okay. Apa?
Zinanga ndine Hope Jura ni stand 8.
Hope nda?
Chirwa.
Chirwa, Hope Chirwa. All right, stand 8. So, no stand 8. It was 7.
Eight.
Okay, chabwino. All right. Ndikufuna kuti ndidziwe ndi chani chimene chasintha pa school pano chifukwa chakubwera kwa afikepo.
Madzi tumamwa osamalika.
Ruth Mwenda paja?
Eh.
Okay. Madzi mukumana?
Tumamwa osamalika.
Madzi mukumamwa osamalika.
Eh.
Mukumasamalira bwanji madzi?
Tikumawiritsa kapena tikumatsamo mangwalo pa zilombo monga water guard.
Oho. Muma wilitsa madzi. Akutero tu Ruth ndizona?
Eh, zona.
Madzi amene muma gwiritsa ntchito pa school pano. Muma tunga kuti?
Tima tunga kunjiko.
Kunjiko?
Eh.
Njiko liko?
Ali pa Musa.
Oh. Chabwino. Ndi mukatunga kuja madzi muma wilitsira kuti?
Tima wilitsira pa moto.
Pa moto?
Eh.
Moto uma pesekera kuti pa school pano?
Apo.
Oh, pali kitchen?
Panari kishi ni ndana gwesa na
mambo. Ai gweta? Oh, hey. Akumanga po blog we?
Eh.
Okay. Chabwino. Oh, kani mwalandira kishi ni yenyo wani?
Eh.
Hey. Okay. Nda unadi uti nkati mu mkukwirika nchito chenye njane. Ah, zo beba. Zabwino wambini. All right? Hey. Ndiye madzi mumawiritsa. Ndiye wanena soti matiranso water guard. Water guard amene mantenga kuti?
Ama kagula.
Ama kagula nda?
Ahead.
Ama kagula kutiko?
Blanco.
Oho. Ndiyeno water guard amene ama ntira ino mwachisenzo mwatunga madzi. Amene ama zatira water guard uja madzi ama kalandani.
Askulu komidi ndahini.
Oho. Inu mma tengapo gao lunch kumbali ya madzi.
Ife ama ngolitu mawilitika nunge madzi kunjigo. Ndiyeno mm-hmm. makalavo ana askulu mina olo watatu. Mm-hmm. Askulu komidi awiri ndahini nda deputy.
Okay. Mukatunga basi ako school committee ndamena makano akuyikamo water guard.
Eh, okay. Ife limonelera.
Inu maonelera.
Eh,
ena. Okuona sasa ule kuti basi chitika mistake ya. Ule akutira muda, akutira muda eh atiramo. Nanga kakala kuti sana tiremo mmata.
Timawiritsa.
Mawiritsa?
Eh.
Oho. Kodi madzi timawiritsa chifukwa chani?
Chifukwa timafuna tizipati zilombo timene timambisa matendo tsegula mimba.
Okay. Madzi timawiritsa kuti tiphe tizilombo timene timabweretsa matenda otsegula mimba. Ah, tenga omveka bwino kwambiri. Sicho?
Eh.
Now, ndikufuna ndive nkhani ya kusamba manja. Tikukambirana mbali ya water and sanitation. Mbali ya kusamba manja, hygiene so pamene.
Nkhani yosamba manja.
Eh, zimakhala bwanji.
Amatenga ma bigiri natake tilinga ni pipe yake.
Ma bigiri yo amatenga ndani ukati amatenga
mabigiro timatenga ndife ana school timakatunga mazi
machosa ku
timachosa mwijena meka ma block mu ndeti mapita nawo kunjigu ndeti makatunga mazi ndeti maikapo paja pachokera paja school paja
okay
mene paja nde pamene paja timekapo sosopo nde
tikamati sopo manchester kuti
sopo amapita ukagula
andani
ahead kapali mwana amatumiza.
Okay. Ndiye mukaika pamene pacha. Nchito imaenda maika pamene pacha kuti mudzitani.
Tizisamba manja mm-hmm. tikachokera kwezithandiza.
Mhm. Ku toilet.
Eh.
Ma toilet ali kuti pano pa school pano. Oh, kuseri we. Pali ma toilet angati pa school yani?
6.
Alipo 6.
Eh.
Muma kwanira?
Hai.
Simu wani?
Eh. Ndiwe na sama pita so uchile.
Eh. Akumala wanchile anwena?
Eh. Pagana pa school ni futibanti. Anawishuluka.
Madwele na kuchepa.
mwina ena tinapita koso kuchile tu pano.
Ai ifere mabona bidilo bidabu kuchile.
Oi lundo yambira kupita toile. Koma ena madikirana pa mzere pa njaba toile. Iwo usifurumila umo. Okay. Ndino mukachoka kuti iri kuchamata masamba manja ndi sopo. Nthawi ina imene masamba manja ndi sopo ndi nthawi iti.
Ngati tikamaliza kusesa.
Oh, mwamaliza kusesa pa sikulu. Kusamba manja ndi sopo. Okay. Nthawi ina
tikafuna kumwa phala.
Mukafuna kudya phala, iwe phala timadya osati kumwa. Kumwa ni madzi awoka. Okay, so mukafuna kuti mudye phala kusamba manja ndi sopo. Zimatero at? Okay. Nthawi ina imene timayenera kusamba manja ndeti. Imene mmasambira manja pa sikulu.
Tikachosa mwana thewe.
O mwana kunchosa thewera kusamba manja. Okay.
Tikachoka toileti.
Mhm. Achura kale. Basi tamaliza. Oho. Nanga nthawi icha ina icha. Tikamaliza kumasula ziweto. Tili ndi ziweto mmakwatu? Ziweto zanji?
Ngumba. Ngumba. Mbuzi.
Nguku?
Ziliku.
Ah, munga iwele nguku? Ndiyo kazi. Kupwepu ya jako mbili nguku. Okay. Ndeti malimbiki tansu kuti tikamaliza kumasula mwina ngati nkuku zicha, mwina tazisekulira, mwina timazita, nika timazitira mankwala, kapena mwina timakwira mbuzi, mwina penda timazitata kakuzitani, timajina utisambe manja, ndi sopo fuka zima toka mwina ndi zirombo, kapena even to ulu katina timetima tamata manja, ndi sambe manja mwina ndi sopo, kuti tiziteteze kumatenda. Sijonjo? Alright. Okay, chabu, tatokoza kwa mbili. Tikumaliza rujonchi, program ya tiafike polelo, paja tikufunsa kuti, kodi kusukulu kwanu ndi chani chimene chasintha chifukwa cha ntchito ya Afikepo. Tidziwitseni kutiyankha kwake mukhoza kutitumizira uthenga SMS kapena kutiyankha pa WhatsApp. Nambala yake ndi 0995 517 930. 0995 517 930. Sabata la mawa, tikufuna kuti tipunzire kwa anzatu akumazungumika school ku Uliwa zone ku Karonga. Kumene kutu kukuchitika zinthu zabwino kwambiri. Tikhala tili pano timve kuti anzatu akupanga bwanji zimene akupangazo. Komanso ngati ku school kwanu mukudziwa kuti ife ndiye zinthu zikuchitika kusintha kukuoneka. Tidziwitseni kutilembera ndithu pa nambala imeneyi. Komanso ngakhale pa forum ya WhatsApp ya district yanu mukudziwa zimene ndikunena. Machine teacher mukhoza kuyankha pamene pacha. Ndi chani chimene chikusintha pa sikulu yanu? Komanso ma feedback box ana zimene atayankhe lero mukhozanso kujambula pa voice note ndi kutumizanso pa WhatsApp. Tidziwe tifuna sabatana mawa tizachite mpikisano pano wa zimene zasintha kapena zimene zikusintha pa sikulu yanu kumbali ya Afikepo. Tidziwitseni ndingobwerezanso nambala 0995 517 930. Ine ndi Uncle Z Chunga ndikuthokozani nonse chifukwa choti nthawi zonse timakhala tikukambirana pano. Komanso tithokoze masikulu onse amene tinabwera pano ndi kugawana ndi anzathu zimene zikuchitika, kuyimba nyimbo, kusangalala chimodzimodzi. Tithokozeni kwambiri.
Stars above.